Hey boy,
Show
manje sithunani fandakha.
Ah, shale track esijinde izo.
Okay, na yazwakala.
Yeah. Ayisa na dadi. Ngicela ukuthi
uqine ifoni.
Ah, ndimfinzwe icimi, uthi ngibambele le ngifast. Esha, fuck, yabona ke nawa la masimbe engazwani nawa. Ayayayay.
Yini?
Ile sinje lezi asifuna ikhafa, ntwana yazi nanka iski. Eyoza, enhleke intwana ngicela ungivulele igame. Khona la ngisadlula khona i-track sebuyela late. This is that shit I hate, abantu abangekho straight. When I'm supposed to get paid, sekubanjwa ama-debate. Attend i-court guy 12, bangana bavula i-case. Enhle ngathi ngibhelela usidoda, seba out of order. Bashayisa i-cross country fast, bazoborder. Ayisukile ntwana vala bo-ace. Show kamnyama ndabo khona kumele sibafake i-chase. Mina ngizodlula ejangalala, sengizonqanda uma-race. When u-scout isimove simnyama esipakede angase-pace. Bangenza ifoni ephuka i-screen athi sibashintshele i-face. Eshnasle snaibambo ndizokubhelela late. When uzonyama unganangqondo namhlanje uzo keep your fingers crossed iminye lingaphuma iphokophoko bazophula iscope ophuma ubuchopha ubumabokoboko ngikubeka inyawo ebusweni kupeti fuba ngemporoko sokoko khamisa ibarel sopopo uyeke ukunokha abantu uzitshele ukuthi uyisikhokho kanje usofso bheka into ebalekisa bofona thi sazi iklevu uyankolota ngathi awusekhosho fly by night yaphela ngifuna isaka lami eyakaduma yakahelsiph isikatara ebe ngispa eyangihafa
awunamaangifuna
isaka lami fly by night yaphela ngifuna isaka lami eyakaduma yakahelsiph isikatara ebe ngispa eyangihafa
awunamaangifuna
isaka lami.
Sho baba,
sho mfana. Ground scale uphume ngase cottage nekari mnyama edimile lahla amakhase orange yakabo age vele kumele spice late shesha madala le mampara bathivanga bo age. Okay, fine susunyana labafana batheleka sachile karini kushikata sibabhemela sebayasidelela mara finance yabavezela sekhale palina sana answer mase sibabhelela. First gear hand breakdown sasuka ngamasimba overtake la ku oncoming isidlula ngamasimba ngikutsa namashit uvalonix sikhuluma amasimba
Chen
is pumeng ama sim. Eba bagna ma masfiga dasa kwangaza mabanga smangaza siaba fasa skubula ma plasma ngapasi asmasa so chata guasap tuwe na mazazi ndugu siaba khasa funi mali amanja
exasa.
Nyas shy span some and they put their hands up. Nyas sebenza segmele puma my handcuff. Throw a bed I ten chum ye hand clang so benza. Break through windows and lift bill case bankrupt. Funi mali amanja. Funi sagala. Yes, I'm fanam. Yeah, so fund ungathatha but ngokunqoba.
Ah, defeat. But now I defeat. So
we go. Ngizo ukagela wena uqa umthi ngidlani.
Yes. Ngidlani.
Uthi ngenzeni ngikhama CD.
Ah,
ngizokuhlanyeka noma ufake into yokwenza
mfiki. Yeah, so cry man. Kana
ukuthatha njengama rapper sesifanele bazonya
khona. Ah, Africa tired of it.
Hey. Hazi ngakuthukule phone.
Ah, ungachule this boy tell us what. Yo. Yo.
Madam sir.
Yes.
Hello, fly by man.
Ah,
thank you, Oz.
Yes.
TS.
Yo.
Thank you, sir.